yake Mungu ndani ya ndoa na mapepo atazitoa. Mweke Mungu ndani ya ndoa na mapepo atazitoa.
As we all know, oh, love is a beautiful thing, yeah. As we all know, oh.
Boze,
sina mengi ila naweza sema asante kwa Mwenyezi Mungu. Namuomba sana kwenye ndoa tupe nguvu. Najua unatamani mpenzi ndoa kama ya DJ Mo, lakini usijali mpenzi, Mungu atatupa. Najua kuna milima na kuna mapone, tutaponda wote. I'm gonna be the best man. Oh, oh. Cause baby you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Baby you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Cause baby you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Baby you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Baby utakula nini?
Jiggy jiggy,
ugali ya masamaki.
Jiggy,
sina hela ya Lamborghini. Lakini nitakutreat kama queen. Tajobu sipande mat, nitakuja mamku kuchukua mama. Tutembe Nairobi, tukule tumaindi choma. Tutembe Nairobi, tuonje murenda mama. Tumuombe Mungu baba, ndani ya ndoa tupera. Tumuombe Mungu baba, ndani ya ndoa tupera. Jiggy jiggy, unanipa gididi. Baby you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Because baby you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Baby you're my jiggy jiggy, unanipa gididi.
One time, walinicheka uliposema yes I do.
My boy one time, walinicheka. I'm gonna be the best man. Oh, oh, oh. I'm gonna show you love my woman. Oh, oh, oh. Cause baby you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Baby you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Cause baby you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Cause baby you're my jiggy jiggy, cause baby you're my jiggy jiggy, unanipa gididi.